kila raha kuna times ya kuremember. Na time ya kuremember ndo takuwa nayo pekee. Bila love kuna mali tunaenda. Show me love and never show anything else. Easy moment nataka zilast forever. Every moment tuko nayo jitole. Kani ulba suta kwa pukila wewe. Tafraya jua zaidi kajana kuli rain.
Ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
Ona vile sa wine up fly. Vile sa wine up fly. Ona vile sa wine up fly. Vile sa wine up fly. Atasya mini, mini. Vile ina fly. Atasya mini, mini. Macho nayo bado nashindwa kuona. Tukiwari hakuna kitu tuta change. Bila love hakuna mali tunaenda. Show me love I'll never show anything else. Anjara ujionesha unajipenda. Time unayo sikubali kuiwaste. Real umanisha ni kwapo kila weather. Real umanisha ni kwapo kila day.
So ridhisha moyo wae. Usiulize why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy.
Bila sa wine fly, bila sa wine fly, ona bila sa wine fly, bila sa wine fly, atasya mini, mini, bila ina fly, atasya mini, mini, ona bila sa wine fly, bila sa wine fly, ona bila sa wine fly, bila sa wine fly, atasya mini, mini, bila ina fly, atasya mini, mini.